okufuna peta item diet ayagala kumala kulya omenu mu restaurant
okaka omuntu omukwano kibi gwe bakulopye bakusiba singa se ekyo namukwaya yanditidde naye nga lwaki aliye n'omuntu oyo mugambe nti oli omuntu gw'omuli omwoyo mulete jakuye nkwakyo nze siri muntu wa bulijjo kasita munsendera nanzikiriza nkuwe nkwakyeyo anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we
we nagambe tayagala appointment oba tumukolere dduuka lya appointment nagamba tayagala muziro gwe tumukolere bucange tunda muziro gwe we mulabe oyo singo biseera atalina senta mala biseera tayagala bali banasikira taata ayagala bamaja gankeera we oli omwana yeeraga oli omwana yeesoma oli omwana yeevuga omulaba ono omwana yeesuza
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we sisuubira ntayinza okuŋŋaana kwe kitiibwa kyange ne sente zange mba muyamba
we ono talabika alinga majiga dulagoni muba ono mwana muba weye bitegulero mapapa yakwatane kuluba nafuwanuluwa gwe nawulidde nti nayagala bakanyama tugende mujimu mutereko kukanyama nepulira nti nayagala bazirina etamiliyoni mulagadi nafe tulina
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we ajjakusuwa eggulu kuba yeegombwa nnyo abantu njagala mmuwonya
abantu
abiwangi ng'obati
abakyala anyway donate mayinja kimenke profete ne musumba this time no time oyo nose